The African princess.
Ni yule boy can't reason. Niko na Abba. Yeah,
Abba.
Abde wae kunivunjia dabu, zuri wako unendana na tabia. Acha washangae mama, vitu vingi nitakufanyia. Girl, you're my number one, baby. Hakuna mwingine anayenifa. You know you're the only one, baby. Nataka tufunge pingu za maisha. Shafika muda kwa kata vicheche. Stafanya ununeza kufanya ucheke. Wazazi ndugu marafiki waleti. Nikuvalishe pete na I wanna marry you, baby. Would you marry me, girl? I wanna marry you, baby. Would you marry me, girl?
I wanna marry you, baby. Will you marry me, boy? I wanna marry you, baby. Twashangaze. Twashangaze.
Twashangaze. Twashangaze.
Unaponyanywa mina kanyaga, juani kivuli ni. Sina tena mashaka, wasiwasi sielewa ninao juu yako. Ni wanyota yako, dawa yako. Nacha mapepe punguza maseke basi darling. Nidekeze niteke tuwazidikete basi darling. I wanna marry you baby. Will you marry me boy?
Basi baby twende honeymoon.
Unachotaka
sema nipo hapa beautiful.
Staki bata.
Minachokitaka wewe tu.
Ondo wa shaka.
Umempata mume baby boo boo.
I wanna marry you baby.